Wahenga lisema nisi blow trumpet yangu, wagenga kasema nikiblow na setron yangu. Ramji nimesoma, nimeleja tena tamkia chota. Chota, chota, pore na bebeka we chota. Chota, chota, na kama kawa tuko. Aliagiza sama demo na chota. Katre mina chota. Kita wita azilete nijipate nimesota. Yes, yes, yona sizi watch sina mbota. Sikumbuki vile tulifika. Sina blanket mademo amenifunika. Na kumbuka tumifupa zikibunjika. Kwayo flow tukichota kukafurika. Sani mespendo achani sake don. Yeze rezi niaze raptende tusake show. Lifestyle yangu na hivyo ndo inanibamba. Kama inakuwashe ndo jiskatch kama bamba. Chota this, chota that. Pore na bebeka we roja that. Bora siki tunaiba na kani bibia wenyeo kishiko tachotwa. Chocho 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 chocho. Adin kwa maklap tunachota. Chocho adin kwa maklap tunachota. Chocho 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 chocho. Adin kwa maklap tunachota. Ina matini ni kudansu na chocho. Hey game kali spider na masoli. Tea kuna diamonds, flowers na mapenzi. Dea nyewe baki ni spet tunachota. Tua na nipea zile machoza. Skizi situ machipsi na choto. Boy nasikia wana itwa sausage chota. Blanda ni wamke ujipate ametoka. Mekwacho umesota juhitu amechota. Na wa Kenya tunapenda kuchota. Mama awaza pa Kenya kuchota. Hata marigo uko Italia kuchota. Kuchota, 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 kuchota. Chota this, chota that. Bore na bebeka we roja that. Bora si kitu naiba na kani bibia wenyewe kishiku utachotua. Chocho, 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 chocho.
Zipuka baby.